kula mubuno telumaraga wangula abalwani abamani usituke tulumekane omusana gwaffe gusembedde ye Yesu omulwani w'entalo eyamega bameganyi bwe yafanazukira kunesubi mukwano gwange topapa kugenda lindira ddala Katonda wakulindiridde damu amanyi ewaffe wawalindawo kati guma mukwano tugende tuli kumpi okuwangula. Ebizibu ebitusomoza biliwo kaseera katono nnyo mama wange omulwaddewo gwe muleete musembeze omusawo waffe asembedde ye Yesu mukwano gw'abangi azuukiza abafudde anamuwonya naye unesubi mukwano gwange topapa kugenda lindira ddala Katonda wakulindiridde damu amanyi ewaffe wawalindawo kati guma mukwano tugende tuli kumpi okuwangula.
Tejijja kutwawula
kuba basabi
ab'amaanyi tugume tugiwangule
amaanyi gaffe go mangi nnyo nga Yesu awanirirako ye abagudda basitulawo
tutuuke gye yasuubiza unesubi mukwano gwange topapa kugenda lindira ddala Katonda wakulindiridde damu amaanyi walindabawo kateguma mukwano tugende tuli kumpi okuwangula unesubi mukwano gwange topapa kugenda lindira ddala Katonda wakulindiridde damu amanyi ewaffe wawalindabawo kateguma mukwano tugende tuli kumpi okuwangula